Yo, good for it. This Moto Town is my city.
The Gusty Hand. Hello my angel, mazioni na kuzimia. Hello my angel, mbona simu unanikatia? Hello my angel, mazioni na kuzimia. Hello my angel, mbona simu unanikatia? Usiku silali na kosara, nashikwa na machale na shindwa kula. Napo smile baby girl na kuwa comfortable, napenda tu icheze ile ananado.
Napo smile baby girl na kuwa comfortable, napenda tu icheze ile ananado. Napenda tu icheze ile ananado.
Thanks mama mia, uzuri wako umenivutia, hata majibu nitasubiria. Oh mama mia, asante mama mia, uzuri wako umenivutia, hata majibu nitasubiria. Oh mama mia. Naomba pija kidogo tuonge na jambo dogo. Tuonge japo kidogo, nisikilize, unisikilize. Nitakupa love, sitakupa stress. Nitapiga goti Mungu Baba atu blessi. Tujenge family, tujenge family. Siku silali na kosara, nashikwa na machale na shindwa kula. Napo smile baby girl na kuwa comfortable, napenda tu icheze ile ananado.
Napo smile baby girl na kuwa comfortable, napenda tu icheze ile ananado. Napenda tu icheze ile ananado.
Thanks mama mia, uzuri wako umenivutia, hata majibu nitasubilia. Oh mama mia, asante mama mia, uzuri wako umenivutia, hata majibu nitasubilia. Oh mama mia.
Mama mia we, asante mama mia we. Mama mia, mama mia we. Oh mama mia, oh mama mia we. Oh mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, way.